Oruvainumu wa government yo kuigala wensalo sale dei wangiria Uganda kuote kwe wangiria Congo lwechimbe cha Ebola ejili kuongera okuba atenga chikawobu kawe. Era kino kireteira abana Uganda banji okuba bategeza nti obuli au chida kuyambako okulwanisa ekimbe kine kya Ebola kideme kusansania amu amyuko mbaka wa government okuva kwere mu district ya Byukwe era nga natwala municipal eyenjero ni Richard Kakwez Chris alabwira abana Byukwe okusinga alabavole mu municipal eyenjero kwotere ku municipal eyerugazi era ngwa nebimotoka bino ebiyatrera bitereino okwemererawo ebiva mu mawanga agenda ulo aregeziza alichangwino abantu abo kuba atenga baidane kimbe cha Ebola kido cha rumbe wangire Uganda. Richard Kakweza kuba atechirwe cha Ebola kiboneko oti kikaja mace no kusumbwa abantu ayengwa no mu Uganda changwino kuba atenga tuchini na kumfete singa abantu babanga bali goberera ebyo nabyo nebyatebwa oni ministry ebyo bulamu.
Olw'ekirwadde kino ekizze kinnamutta kitandikidde mu Congo ne kisala ne kitandika okusensera kati kisensera oboolyawo kijja kusensera n'ebitundu ebirala muno mwaffe mu Uganda. So mu kwerinda mu byonna ekisooka ekikulu tulina abantu bonna okubakubiriza okwerinda okubeera abayonjo beera nga tebataba nnyo mu mikolo ebiba bikujjuko naddala mu budde buno bwe tuli mu kukujjo ebyokujjuka okulayira era abantu b'enjeru mbakubiriza nti mu kulayira kuno ebikujjo biko bino babikendeeza olw'ekirwadde kino baleme kwetaba nnyo mu mbeera fana kubwetu.
Mungeri ni endala kakweza labu ilaba kazi baneko lila jange abali mitundu evie mbiko na chibizi kuote kwe rugazeyo okuba abagezigezi ngobu wano uwo msota basoke bekweke mkuku kwa wasa adaba vugeimo tukabi nevi ya trera echimbe chino chisoke chiwewo mali batandike okuba gabula.
Nadala angaba na banekolera jangu baabali mbitundu vyo nebe nja ulo ntikati njeru otuneda chibizao fera mbiko fera zimida u njinji nyo echitegeza nti banekolera jangu webali katila banekolera jangu vinyini vizamu mlanga kubanti vekuma obuteta banyo na abantu abavuzi batwela mbitundu vyo nja ulo baleme kweta banyo abu mbude bono basoke bekwekemu obaba chiemu bekontrolingemu baleme kubanga tebeta banyo abu mbude bono.